sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters ee wasaaradda Rishi Sunak ayaa isagoo ku sugan dalka Talyaaniga eedeyntii ugu xoogaweyn ee dusha ka saaray nidaamka magangelyadoonka caalamka dadka ka faalooda siyaasadda Britain ayaa hadalka Rishi Sunak ku tilmaamay kicin ku aadan dadyooga wadamada Yurub ee qaxoontiga ugu badan ay soo gaadhayeen muddooyinkii ugu dambeeyey waxa aanay ku tilmaameen in canaantaas iyo eedeymahaasi ay ka soo yeedhaan nin waalidkii muhaajirnimo ku yimaadeen waddan ku yaala Yurub ay ceeb ku tahay isaga dhinaca kale waa dadaalka uu wada ra-iisul wasaaruhu ugu jiro qorshaha ay dowladdiisu ku doonayso in qaxoontiga doonyaha yaryar Britain kaga yimaada dalka Faransiiska la geeyo waddanka Rwanda kiiskan ayaa weli socda lana filayaa in xamaasad uu ka dhaliyo siyaasadda Britain bilowga bisha inagu soo aadanay January marka ay xildhibaanadu ka soo noqdaan fasaxa Raiisul Wasaare Sunak ayaa canaanta ka jeediyay munaasabad ay soo qabanqaabiyeen xisbiga talada haya ee Talyaaniga ayna hogaamiso Raiisul Wasaare Giorgia Meloni oo iyaduna caan ku ah meel adag iska taaga dadka qaxoontiga ah ee dalkeeda ka soo gala badda Mediterranean-ka. Rishi Sunak ayaa sheegay in dad cadow ahi ay qaxoontiga ku soo jiheeyaan waddamadooda si ay khalkhal uga abuuraan. Hadalladan oo ay dadka qaar ku tilmaameen kicin maxay ka dhigan yihiin su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Nuur Qalimo oo ka faalooda arrimaha Britain deganna magaalada London.
Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska oo ka qaybgalay shir siyaasadeed oo ka dhacay magaalada Roma ee waddanka Talyaaniga, shirkaas oo ahaa mid ay yeesheen xisbiga George Meloni oo ah ra-iisul wasaaraha waddanka Talyaaniga, ayaa wuxuu ka sheegay hadal isugu jira kicin iyo dhaleecayn uu u soo jeediyey dadka qaxootiga ah isagoo sii cambaareeyey mar kalena nidaamka caalamiga ee lagu dhaqo dadka qaxootiga ee wadamadooda kasoo cara dhibaatooyin badan marka ay haleesho ama civil war ama run uu uga soo baxsado laakiin u yimaado wadamo kale sida Yurub oo kale nabad inay ku helaan. Wuxuu leeyahay nidaamkaasi dowliga ah ee qaxootiga maba aha mid wanaagsan, waa in la bedelaa, waa in nidaam isagoo u qiil dayanaya in mar un uu helo cid ku taageerta ama ku garab istaagta qaxootigan UK jooga inuu u dhoofiyo waddanka Rwanda, taasoo marar badan maxkamadaha iyo qolooyinkan human rightska u dagaalama ay ka hor istaageen, ayaa hadda wuxuu garab ka doontay George Meloni oo iyadana ah qof aada uga adag arrimaha qaxootiga oo xag jira xagga marka la eego qaxootiga iyo halka ay ka taagan tahay, isagoo raba in Yurub oo dhan in maaragtay uu ku kiciyo nidaamkan qaxootiga u ogolaanaya dadka nabadda soo raadsaday inay waddanka ku joogaan, oo raba in uu kaga hor istaago nidaamkan hala bedel u leh maba wanaagsanaba oo mid shaqayn kara maba aha waqtigan, waa in reform lagu sameeyaa.
Ra-iisul wasaare Sunak ayaa khudbadiisa waxa kale oo uu ku sheegay in haddii aanay wax ka qaban arrimahan muhaajiriintu ay soo badan doonto waxa adkaan doonta, ayuu yidhi, haddii la eega awoodda wadamadeena in aynu caawin karno dadka sida runta ah ugu baahan gargaarka. Ra-iisul wasaaraha Britain waxa cadaadis uu kaga imanayaa xubno badan oo ka mid ah xisbigiisa oo ka cabsi qaba in uu waayo doorashada soo socota amaba ay dhacdo in doorashada xilligeedii laga soo horreysiiyo. Waa kan mar kale Maxamed.
Prime Ministerka waxa cadaadis badan uu u imaanayaa xubno ka tirsan xisbigiisa conservativeka uu isaguna kasoo jeedo, kuwaasoo qaba in ra-iisul wasaaraha uun ku guuleysan karin doorashada guud ee soo socota ee goor dhow la qaban doono, taasoo arrimaha qaxootiga noqotay waxyaabaha ugu waaweyn ee dadka hadal hayaan oo codadna ku heli kara ama uu ku waayi kara. Marka waxay isleeyihiin haddaana meel adag nu iska taagin, waxaa laga yaabaa in codad uunan ka helin dadka qaba in maaragtay xisbigan uu yahay xisbi aanan wax weyn ka qaban arrimaha qaxootiga. Marka wuxuu qabaa inuu tuso inuu yahay nin ku adag arrimaha qaxootiga, oo mar un way u suurto gasho inuu dhoofiyo dad qaxootiga oo waddankan ka dhoofiyo oo Rwanda ama waddamo kale u geeyo si yacni ay ugu noqoto waxyaabo yacni uu ku heli karo codad.
Xoghayihii hore ee arrimaha gudaha ee dalka Britain Suella Braveman ayaa horaantii sanadkan ku baaqday in isbedel lagu sameeyo heshiiska qaxootiga ee qaramada midoobay, kaasoo ku waajibinaya dhammaan saxiixayaasha inay magangelyo siiyaan dadka kasoo cararaya meelaha ay dagaaladu ka socdaan. Arrinkan ayaa waxa uu noqday kii ugu weynaa ee sharci ahaan dowladda Britain ku adkeeya in ay dadka doonyaha yarar ku soo gudba ay geeyaan dalka Rwanda. Dhinaca kale, waxaa jira xubno doonaya in Boris Johnson, ra-iisul wasaarihii hore ee xilka ka digay, ay ku soo celiyaan aqalka 10 Downing Street ee looga taliya Britain, iyagoo aaminsan in ra'iisul wasaaraha imika xilka haya uu u sii socdo dhabada gool darada. Cabdixaafid Dacwo Ismaaciil, VOA London.